wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Altinere sappo e jeenayi lewru novembre jeenayi yamde sokkido studio tamani miɗen tawa e maison de la presse ɗo bomo ko ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗi umoro yigal kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggui jamɗe to sikiraɓe on compétitivide nokku to kayitaji ɗi nangguirte nokku noddirteɗo korofina ɗo bomo ko ɗo wattu joni janggoɓe jande dow dowro wom ɓele leydi meɗen ndi tiɗɗallaji mawɗiɓe joguiɓe kolli tiwi ɗiɗo yurku yurkuji fo fedde noddirtede ayam nde woni caggal muɗum ayam holli tiwide ɗum wona gonga ono hoolade hani wartude hakkunde sarateɓe kañum saratoɓe wonɓe li laamu motte o hollitami ɗum no fana kawtat timmolngal toon ɗe cakkita yontere nde sukaɓe jokkolɓe wonɓe le oɗo nokku kañum yimɓe allah saratoɓe kañum landini oɗo batu hono kabaru jande han ñiɓirde fa hannden caggal koɓe gaɗi duuɓi ɗiɗi eɓe jangguine le bema ande ɗe ko wattu joni ɓe ƴewtiki ɗiɗo golleji no worri les raison kay kuli koro kañe mofti sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beete hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade kamɓe sukaɓe janggoɓe jande dow dowori le leydi meɗen ndi ɓe gala duuɓi sappo e jetti ñalawma hande oɓe jogui tiɗɗallaji mawɗi noɓe kani heɓirde carte mabɓe ɗe hollitami wiyede sinaɓe jaaha nokkule to ravector toon ɓe kani heɓude ɗeɗo carte soɓe gara ɓe keeɓa ɗon carte mabɓe noddirteɗe seenu soɓe keeɓa heɓude boursengaji mabɓe ɗi ɓe gatta e jibaji mabɓe ɓe kollitiwide ñalawma hande oɓe jogui tiɗɗallaji mawɗi saabi de yogo e ɗiɗo yurku yurkuji fur fedde ayam nde kañum wondi e wadde ɗum ayam wakkati ndemi noddunoɗon nde hollitiwide andana ɗiɗo tiɗɗallaji hunde fa keeɓen famtade keɗɗe Mamadou Samassie
ko ɓuuri hewde e sukaɓe lokkuy kaɓɓe bakko hikkaɓe jonali heɓugol karrante ɗum woni ko holliti fedde sukaɓe janggoɓe leydi Mali ndenno kamba ɗum ɗerewol humanigol heɓugol ravec na wajibina hellittalke heɓugol bourse e ko nande muɗum kere ɗen nam Mansour koni goto e yimɓele fedde AM ko hasindinano yo cartal d' identité seenu ka hikka yimɓele sonuɓe wajibini yo ɓeyda e cartal seenugal cartal banque banque ne wawa fewi tottude ɗiɗo ɗereji ɗi caggal karrante ma cartal nina won sukaɓe lokkuy kultiɓe wiide heɓugol ɗiɗo talki ɗi wona fewi ko yaafi jammaji tati gammi e leranto mairi korofina toon yalla miɗe heɓa nduɗo talkuru kami sakiti yoɓande neɗɗo goto uñaji ɗiɗi yalla miɗe heɓa ɗum ɗum woni ko holliti oɗo keɓɗo bakki hikka o omo wiye Adama Sidibe sukaɓe lokkuyɓe no gullito sanne banggal nambaraji ɗi yimɓele fedde AM e kaña golloɓe ravec ɓe gatta fewde mabɓe ɗum woni ko heeɓi kam min kay yalla miɗe heɓa ɗereji ɗi hujji guila 2h du matin yaari to mairi korofina toon toon ɗum mi tawi ran juɗɗo wonnoɗo ndenno dabere foof mi heɓali caggal ɗum woni ko mawniraɗo guiɗo am hokki kam ujunaji ɗiɗi yalla mi wawa heɓude ɗiɗo ɗereji ɗi yiyama kamɓe golloɓe fedde AM ɓe na andani ɗum jaati saabi ñande foof eɓe jeeya toon golle mabɓe yo tan nanggude kalis junggo jamare nde min darra fay goto nanggude kalis junggo sukaɓe lekkoyɓe ɗum woni ko holliti goto e yimɓele fedde AM Mansour Kone fay goto min nela to nanggude kalis junggo kamɓe heɓɓe bakki hikkaɓe ndenno yimɓele kinniɓe ɗiɗo golleji ɗi wona fewi e fedde AM ɓe ana hani laamunkoɓe daro e darɗe mumen miccitino wiide joni wona fewi arande jamare nde yidata e hono oɗo kabaru o e wattu huncangol hoore ko wiyete passeport biométrique ko ɓiɓɓe malinkoɓe hewɓe kolliti wiide so wona ɓe joɓi kalis yalla eɓe keeɓa koɓe kasidini banggal cartal nina
sakiraɓe so gabbido bemal ami ande gal oɗo mbawi neltir toon miijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalonko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kamɓe yimɓele saratoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi kañe fa yetto hanɓe sarede gomɓe lewal ngallure mottide hollitami wiyde ɓe gondi e wadde toon kawortal mabɓe ngal ɗo kawortal timmili cakkita yontere ɗe yimɓele hanɓe sarede fa yetto yo maggal paɗe yimɓele civil en fano gonno le ngal ɗo kawortal fa pammina jamara wonde toon nde kowoni haqqeji muɗen o yimɓele ɓe kandi renirede kañe e jawlele muɗen hawroɓe le oɗo boto kollitiwide beltiki dow hen sanne fa keeɓen famtade gaare keɗe Mamadou Samassiku
yo batte hoolare hakkude sukaɓe ɓe e kañe yimɓele golloɓe saria ɓe polisaɓe e kañeɓe gendarme en woni ko ngal ɗo kawrtal dawra negetin jara yo hoorojo gollirde humaninde huncangol hoore kala ko woni haybugol hakkeji ɓiɓɓe adama min taki wiide sukaɓe ɓuɓe fof jogade yakawere kaja ka fewi kala ko fawi dow kabaru kiiti ndenno ngal ɗo kawrtal yo dawrude no ɓeɗo sukaɓeɓe mbata huncande hoore kabaru muɗum banggue goɗɗo ɗum ɓe mbattuno compa kala tiɗalaji ɗiɓe keɓata banggal hinnade hakkeji mabɓe ñande foof ɓe wi hooreɓe yoga pelle sukaɓe laamu motti ngal do kawrutal na jogi nafa sanne ngal lati sababu faminde sukabe hobbe do kala ko woni haybugol hakkeji bibbe adama fatmata sanago yo goto e horebe pelle sukabe lamu moti
l'importance d'une telle
tutundral hakkilaji na jogi nafa sanne e lengurdam sukabe non lato sababu anda wiide ko hulmi fuf wala ele kabaru kiti e kanya dun imadraji kala ko fawi do sariya bangi goddo dun lato pawondiral hakkunde gollobe sariya e kanya jamare kambe lamu ko be region o jetti sanne ko gollako la sana sigu kamara yu conseiller gouverneur o bangal kala ko woni kabaru dereji e sariyaji gouverneur region muti ana wonde mabbe hakkilo faboto be dum e lenugal sariyaji amen di hultama wiide single adama la bakini sanne den no tabade o don ko tonga e le nugal sariyaji di haybude hakkeji bi adama ken dun huncande hore den nagu meda yela kala ngarbe ngal do kawrtal yu yargul yeso gullidal hakkuni mabbe
nokkule dabnodirta ko war king idum wonte beedade le leedi malindi ko ni faana mudu fa pabo sukabe jokkolbe gollonobe ko he muden no golleji muden kan yarde yeso no ande kesse den gori nyalawmo hando dido golleji na wonte yirwinede sanne le leedi meden di fa keben famtaade fa hande kede momodou samaseku
nokkulele do ko war king yo gollirde mo kala sukabe anibe gollande ko mun en leedi di e kanyadun hobbe mbawi nawturaale faanda mudun yo ya faamu nya le imadraaji mabbe yo dun nokku jande eto hakkilaji kerana modis kul wali kumani do hejo golleji der gollirde lolirnde donni labba
on offre
min ballan entrepreneur en jelibe muntande hore gollirde mun en bangal kaake gollirde biroji en nokuji der e mudum be bawata wadde kawrute min ballan be dun le hejo golleji kewdi latawdi sababu be bawa e le ko yawri hebude bawde projetji mabbe di
entreprise
hakkilo kambe sukabe golonobe ko mun be o don nokku o latto sababu be bawa hinade projetji mabbe no fewiri e wi kanko sango babu nya nokku o latike sababu o hinno gollirde makko humaninde o weltere produji kosam kanko dum woni horojo gollirde bubule mi joma dum no jawdi hunde mudde sanne fa faba kippo fa jomu wawana hore mudum hunde de buri fuf yidde suka entrepreneur ndeli do hinnaade golle mudum le biroji joga o don nokku o na tawe dun kala ko humtanta hore ande kesse dim ballan sanne gollonobe ko mun be humtande hore hejoji kiwdi yusuf sall yo horojo doni labba o do rubo o suka be ngoni ke be mujo mudun kambe dun mo inido do faba fawde e produitji lundirdi energy cop be dadi doni labba der leedi malindi nokuji kewduna wodi bangal ko weta ko workinga ana e dido wala ha e kanye impact haba e wi honjotobe yoga o do alhali o wana tan faba de skabe golleji mun en illato sababu dun yirwinde sanne kebe leedi ndi sabe dum buitan sanne rafi hebugol golle
do kabaru di puddano do mi halni onon kabaru jande wori leedi meden di be kolitiwde boto fuddi dum woni yabinonde wakande odo botu wonnonde be jewtiko no kabaru janginde musse ngabe le bema andino dum worgi be jewtiki dido golli dibe golli dubi dido leelamu kay kuli korkanye mofti koni fana mudu fa joto wattu jono tid allahji ko kabaru musse ngabe joga le leedi me dendi dedo julande yalla na kebono uddire kede mo kanko no dirtu isifu diko yo gote lami do fedde no dirtu ifa demde ko mo sifido hen do foccitango mamadou samaseku
nous avons mené une étude
jangine en kuntana hore no fewri kalkoni jande janginobe batte mudun min dawri no jabu illato ko hasnina le wattu ti allahji mo leedi mendi andi bangal wadi denago sabi ko buri hewde hawrintinde be do janginobe bangal be dande bi famu wana fi ko yafi ifa dem woni ko kambe dunke ande ministre humanitaire jande nawturi yalla be andana sisdiji hasnina no fewi do buri fuf kabaru ko wiete mathematique et français be do janginobe tiagal ko be famina ko totama dewte kewde de mbawta nawturade bangal jande mabbe de dum lotto sababu yonali fi ko kambe janginobe njoppa jande sukabe yade beedorade famu dewtere de lotto sababu be mbawa huntande hore kala ko kasindini bangal mudu
sa classe pour aller le former
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse et fédéléde europe
sekrab yelo dum en lekire duuji to en puddiranto buriam dobe kolitiwde yimbe le don jon en kaborde kanyi en nanni fedde d'accord de bande kaborde farinto rono kuno dirtedo temera neddo mabbe tawi an deri damal dum on to poste auto litawde be karbi yonki mudum en jaade malfal ngal jogino ngal seguru de ngardan do duansa do le region mofti hono kabaruji di gondi e firede wattu jona dabareji be jewto yalla bonandaji ngattide fewde rewbe di yalla dalele de do nokkule holitawde dum non fana boto ngarno to duansa to be jewto do yalla no rewbe be kan hibirde yidwere le o do nokku wakande boto wadano de yimbe le watna be an gonno to kanye yogo e hunni be kabaru dinaji nanni be o do golle fedde dum dutta oni famo Yurudan gardan do sikaso do ko yar sukabe jokkolbe noga en jaddom rewbe le noga yam an hakkuno be kanyu en tiliton kawrital mud en balde sappo wattu jono be pamminam hono kabaru chanyu wori e no suude kulde chanyaade wori le lamu sikaso ko ni fana mudu fab dewto yalla hono sukabe wobe tonbe kan hebirde golleji nanni o do golle fedde sem bitte wonde tonde golle holita timmiton aljumat gabbe nonde sakrab do katten betande do kabaruji meede limi jowti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade hono andirdo no do seeda yewtere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.